kama yebazwe gatugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama nsaba tuweye ekiseera kino mu kusaba nti Katonda afu omulungi twongera okwebaza olw'ekigambo kyo kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu muntu wa Katonda alemenga okulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi era kubanga kiramu era kikoze era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo bubiri nga kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiza kw'omutima twewaayo gye kiri amakya ga leero kijje gye tuli okuva eri Namulondo yo nze nveewo gobeewo oyogere n'emitima gyaffe n'endowooza zaffe tuwe amaanyi okutuula ebyamagero n'ebyewuunyo ayi Mukama ebiri mu kukyusibwa kw'amaanyi g'ekigambo kyo tuwe okubikirwa n'okwolesebwa ebitugwanyisa ayi Mukama okutuukira mu kuyitibwa kwaffe n'okwagala kwo gye tuli era tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako kitubbako oba tukirimisa mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obuweereza obutuukiriza mu Kristo Yesu. Obuweereza obutuukiriza mu Kristo Yesu. Nga tugenda kusinga kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi esula esooka. Tuve ku lunyo olwabiri mu nnya tugende mu ssula ey'okubiri tukome ku lunyiriri olw'okutaano. Obuweereza obutuukiriza mu Kristo Yesu. Oluvannyuma lw'okulaba mu kusomesebwa kwaffe okwaggwa ssabbiiti eri endala mu kitabo kyaffe eky'ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolosaayi, omulamwa ogwali obwetaavu bw'okunywera mu kukkiriza nga bwe gwali mwe twakubirizibwa okwekebera tulabe obanga tuli mu kukkiriza kubanga tumanyi nga Yesu Kristo ali muffe olwo tube abakakasibwa neera tweyongerenga okunywerera mu kulondebwa kwaffe ne mu kuyitibwa kwaffe kubanga bwe tunaakolanga bwe tutyo tetulyesittala n'omulundi n'ogumu. Bajjukiza nti obwo bwe bwali obuweereza bw'omutume Pawulo nga bwe yakikomekkereza bwe yayogera mu lunyiriri olw'abiri mu ssatu lwe twakomako olwagamba nti muteekwa okubeerera ddala mu kukkiriza nga munywedde nga temusagaasagana okuva mu ssuubi ly'enjiri gye mwawulira eyababuulirwa abantu bonna abali mu nsi nze Pawulo gye nafuukira omuweereza waayo. Kama yebazwe. Subire mutuuseeyo. Leero tulaba nga Pawulo ayanja obuweereza obwo bwe yalina awamu ne banne era obutugwanidde ffenna obuweereza obutuukiriza mu Kristo Yesu. Bwe tusoma ekitundu kyaffe okuva ku lunyo olw'abiri mu nnya kigamba nti kaakano nsanyuka olw'okubonaabona kw'embonaabona ku lwammwe era kindeetera essanyu kubanga ntuukiriza okubonaabona kwa Kristo mubiri gwange nga mbonaabona ku lw'omubiri gwe ye kanisa. Katonda yateekateeka okunfuula omuweereza w'ekkanisa ye ku lwammwe ndyoke mbabuulire ekigambo kya Katonda mu bujjuvu. Ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna n'emirembe n'emirembe kaakano kibikkuliddwa abantu be be batukuvu be. Katonda bw'atyo bwe yasiima alyoke amanyise abamawanga obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama ekyo. Ekyama ekyo ye Kristo abeera mu mmwe era ly'essuubi ery'ekitiibwa. Kristo oyo gwe tutegeeza nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna era nga tulabula buli omu tulyoke twanjule buli muntu eri Katonda ng'atuukiridde mu Kristo. Kyenva ntegana nga nfuba nga nkozesa obuyinza Katonda bwampa obw'amaanyi. Njagala mumanye nga bwe nfuba ennyo okubasabira mmwe n'ab'omu Laodicea era n'abo abatandabangako mu mubiri. Ekyo nkikola mbazzeemu amaanyi era bagattibwe wamu mu kwagalana ne mu kutegeerera ddala obugagga bwonna obuli mu kumanya ekyama kya Katonda ye Kristo. Mu Kristo mwe mukekeddwa eby'obugagga byonna eby'amagezi n'okumanya. Ebyo mbibategeeza waleme kubaawo n'omu ababuzaabuza, kubanga wadde siri wamu nammwe mubiri naye mu mwoyo ndi wamu nammwe, era nsanyuka okumanya nti mutambulanga bwe muteekwa okutambula mu Kristo, era nti n'okukkiriza kwammwe mu Kristo kunywevu. Kama yebazibwe. Tero bakubiriza okujjanga okusoma ekigambo kya Mukama nga mweteeseteese bulungi okukiyigirwamu okukiyigiramu. Tambula ne bairo zammwe oba peeni oba penso n'empapula kwe muwandiika amakulu g'ebyo bye musomesebwa, ne mugoberera bulungi ne musobola okuganyulwamu ebyo nga saaviisi ewedde ne mutabindekera. Kama yebazibwe. Engeri yokka gye munaazimbwa mwoyo ne mu mazima. Engeri gye kyali nti omutume Pawulo yali tasisinkanangako abooluganda ab'e Kolosaayi wadde ng'obuweereza bwe bwe bwali bubaleetedde okuba abakkiriza era abagoberezi ba Yesu Kristo okuyita muyigiriza we Epafula, yabanjulira obuweereza bwe gye bali weewaawo basobole okumatira byababuulirira mu bbaluwa eno. Nga bwe kyali nti yali akontana n'abayigiriza ab'enjigiriza enkyamu abaali babayingiridde okubakyamya okuva mu mazima amatereevu ag'obulokozi mu Kristo Yesu. Tuzze tukiraba ng'akikoonakoonako, naye mu kukirabanga ekinyusi ekimpeesa obuweereza bwa leero okubanga omulamwa gwakyo, tulabanga okusooka mu lunyiriri olw'abiri mu nnya. Omutume yabategeeza nti okubonaabona kwe kwe yaliko mu kkomera gye yali, kubanga atwabulirwa Olugana Charles mu ntandikwa nti ebbaluwa eno yawandiikibwa Pawulo ng'ali mu kkomera. Gikwali tekumunakuwaza wabula kwali kumuleetera essanyu kubanga kwali mu Mukama era kwalina ebigendererwa bya Mukama eri okwagala kwe okutuukirizibwa olw'enjiri. Abayigiriza abakyamu bali bafuba okutegeeza Abakolosaayi n'abalala abaali mu makanisa agonga Abefeso nti olw'okuba Pawulo yali asibiddwa e Roma gye yali, kyali tekigwana kuwulirizanga njigiriza za Pawulo musumba waabwe Epafula ze yali abasomesa awamu ne Timoseo yali asomesa Abefeso. Kubanga laba musajja musibe, osanga mukozi wa bikolobero, osanga musajja mukyamu, siwe gwandibadde mu ndowooza ennyangu. Kyokka nga Pawulo bwe yagamba mu bbaluwa ye eri Abafiripi mu ssuula ey'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu, Pawulo yali mumalirivu ng'agamba nti njagala okussa ekimu mu bibonoobono bye nga mufaanana mu kufa kwe mumanye era ntegeere amaanyi g'okuzuukira kwe nga nsuubira nga nange bwe ndizuukira. Bafilipi 3:10 ne 11 Pawulo yakinyogaanya nti njagala okussa ekimu bibonoobono bye nga mufaanana mu kufa kwe mumanye era ntegeere amaanyi g'okuzuukira kwe ngansubira nganange wendizukira era nga banne abatume abasooka mu buweereza bwe we tulaba mu bikolwa by'abatume essuula ey'okutaano olunyolwana mu lumu nti bwe bavaayo mu lukuŋŋaano gye baali bayitiddwa baasanyuka kubanga baali basaanyizibbwa okukwatibwa ensonyi n'okubonaabona olw'erinnya lya Yesu Kristo ne beeyongera bweyongezi mu buweereza era Omwoyo Omutukuvu n'agobera obuweereza bwabwe n'amaanyi amayitirivu. Ate ne Peetero omutume yagamba mu bbaluwa ye esooka essuula ey'okuna olw'ekkumi n'omukaaga nti omukkiriza waabonyaabonyezebwa olw'okuba Omukristaayo aleme kukwatibwa nsonyi wabula yeebazenga Katonda olw'okuba wa Kristo. Weewaawo. Ate ne Yesu Kristo Mukama waffe kennyini yagamba mu Matayo essuula ey'okutaano olw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri nti balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Timulina omukisa mmwe bwe banaabavumanga ne babayigganya ne baboogerako ebibi ebya buli ngeri ne babawaayiriza nga babalanga nze. Musanyuke era mujaguze kubanga empeera yammwe nnene mu ggulu ne bannabbi ab'edda bwe baayigganyizibwa bwe batyo. Kama yeebazibwe. Noolwekyo essanyu omutume Pawulo lye yalina lyalina ekinyusi siwe waawo era baalina okitwala ng'akabonero k'obutuufu bw'obuweereza bwe gye bali era nga bwe yakyogera mu lunyiriri olw'abiri mu ttaano mwagamba nti Katonda yateekateeka okunfuula omuweereza w'ekkanisa ye ku lwammwe ndyoke mbabuulire ekigambo kya Katonda mu bujjuvu. Pawulo yagenda nga akikakasa nga bwe gwali eri Abaefeso bwe tukyukayo mu ssuula ey'okusatu mu Beefeso essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'essatu esoma nti nze Pawulo Kristo Yesu yanfuula omusibe we nsobole okuyamba mmwe abaamawanga. Mwawulira ekisa kya Katonda kye naweebwa okubayamba. Nga bwe nasooka okubawandiikira mu bimpimpi, Katonda yalina okubikkulirwa okw'ekyama kwe yandaga. Bwe munaasoma ebbaluwa eno mujja kusobola okutegeera ebyo bye mmanyi ku kyama kya Kristo. Mu biro eby'edda tewali yali amanyi kyama ekyo okutuusa Omwoyo wa Katonda bw'akibikkulidde abatume be, abatukuvu ne bannabbi. Kino kye kyama kye njogerako olw'enjiri ya Kristo. Abaamawanga balisikira wamu ne Isirayiri ekyo Katonda kye yasuubiza era baliba omubiri gumu era ne bagabanira wamu ekisuubizo ekyo mu Kristo Yesu. Onyoro musanvu agamba nti nafuuka omuweereza w'enjiri eyo olw'ekirabo eky'ekisa kya Katonda kye naweebwa Katonda ng'akolera mu maanyi ge. Newankubadde nga nze nsembayo wansi mu batukuvu bonna, naweebwa ekisa ekyo okubuulira abaamawanga emikisa egiri mu Kristo egitageraageranyizika. Katonda eyatonda ebintu byonna yayagala nnyambe buli muntu okutegeera ebyekyama ebyali bikwekeddwa mu Katonda. Katonda yakigenderera atyo ng'ayita mu kkanisa alyoke yeeyoleke eri amaanyi n'obuyinza ebiri mu nsi ey'omwoyo eya waggulu ng'abalaganga bw'alina amagezi amangi ag'ebika eby'enjawulo. Katonda yakola bw'atyo ng'enteekateeka ey'emirembe n'emirembe w'eri kyeyatuukiriza mu ebyo byonna Kristo Yesu Mukama waffe bye yakola. Kristo atuwa obuvumu n'obugumu tulyoke tusembere mu maaso ga Katonda olw'okukkiriza nga tetutya. Kyenva mbeegayira muleme kuterebuka olw'okubonaabona kwange ku lwammwe kubanga ekyo kibaleetera kitiibwa. Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa ekituweebwa olw'okumanya ekyama, emisitule that was revealed, echabi kuriwa, jetuli, okubanti tuga tuwa kuyisiraili, netufuna obu sika, obu waka tonda, obu kufu, erobu terevu, mkristo. Netuwe ita bazukuruwa Ibrahimu, echo, chirinangu okubanga chitule tiro kwe ita, no kwe manyanga ave chitivu elimukama. We wao, kubango kuyiti woko, kuliko obuvuna anyiziwa, obo muwendo. Botutalina kusaga saagiramu. Tuba bajulirwa ba Yesu Kristo. Siwe guli? Choka muyona tumanyinti ya tusanyiza. Orechi sache chinji. Evyo, era Paulo vya yogirako mnyiriri. Urabi mkaga norabi msambu jetuli mbaruwa yeri haba Kolosai sule soka. Agamba nti ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna n'emirembe n'emirembe kaakano kibikuliddwa abantu be batukuvu be Katonda bwatyo bwe yasiima alyoke amanyisa abamawanga obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama ekyo ekyama ekyo ye Kristo abeera mu mmwe era ly'essuubi ery'ekitiibwa kama yebazwe tujukire nti omtume Paulo ya kwatwa mu Yerusalemu ngabwe gwali mubikora bya batume sule ya 22 inzo kiwandika no dayo no labo lugero lonna ebikora bya batume sula ya 22 ya kwatwa oluvanyuma lw'okukyasa nguza nti yali wakubulira abamawanga okuba ab'obusika oba okuba n'obusika bw'obwakabaka bwa Katonda abayudaya ne bali obuuka nawe yandibadde ngombo kati. Okukakana ng'ajulidde eri Kayisaali e Roma yatuuka mukomera. Noolwekyo kitugwanidde okyetegereza nti ebyo byonna omutume Paulo byali ayitamu ng'ebibonoobono tekyali kuba nti yali ayogera kubonoobono ebyokujjuza okubonaabona kwa Yesu Kristo kwe yalina mu kusasula omutango gwa kibi. Kubanga amazima gali nti okwo kwali kwatuukirizibwa ddala siwe gwali. Okwo kwali kwatuukirizibwa ddala Yesu Kristo era kwali tekugwana kwongerako kintu oba muntu mulala yenna bikolwa oba ndowooza. Kyokka okubonaabona mtume Paulo kwayogerako okumutuusiza okuba mukomera okuyiganyizwa kwonna ye ne banne kwe baayitanga mu buweereza Abayudaaya nga bamulondola mu buli kabuga yali agendangamu ng'abuulira enjiri kwali kubonaabona okutabaganyizibwa n'okubonaabona kwa Yesu Kristo that relates with it ekitegeera gabu agamba nti kiri bwe kityo olw'ekkanisa omubiri gwa Yesu Kristo. Kubanga ekkanisa omubiri gwa Yesu Kristo ne Paulo yali akimanyi nti nze ndi kitundu ky'omubiri gwa Yesu Kristo. Kyenva njagala mmanyire ddala okubonaabona kwe olwo nsobolere ddala okuzuukira mu maanyi nga agamuzuukiza. Kwe kutuukirizibwako okubeera ddala omubiri gwa Yesu Kristo kubanga yabonaabona n'afa ate n'azuukira mu kitiibwa. Kama yebazu tuchitegera bulungi bwe tusoma mbaluwa ye eri Abakolinso eyokubiri baluwa ya Paulo eri Abakolinso eyokubiri esula esooka okuva ku nyoro okusatu okutuusa ku lw'omusanvu zigamba nti Katonda oyo kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo kitaffe ow'okusaasira era Katonda azzaamu bonna amaanyi yeebazibwe atuzzaamu amaanyi mu kubonaabona kwonna kwe tuyitamu tulyoke tugumye abalala abayita mu kubonaabona okwo buli ngeri olw'okugumya kwe tufuna nga Katonda atuzzaamu amaanyi. Mulaba entabaganya, mulaba relationship ebeerawo mu buweereza bw'okubonaabona. Onyo olw'okutaano lweyongerayo nti kubanga nga we tugabana ku kubonaabona kwa Kristo ne Kristo bwatyo bwatuzzaamu amaanyi. Bwe tubonaabona, tubonaabona mulyoke muziweemu amaanyi era mulokolebwe oba wetubanga tuzibwamu endasi namwe muzibwamu endasi mulyoke mugumire okubona abona kwekumu kwetuyitamu esubi lyaffe gyemuli linywevu ngatumanyi nti ngawe mugabanira awamu naffe mukubona abona bwe mutyo mugabanira awamu naffe mukuzibwamu amanyi mukama yebazo. Norecho obuweereza obutuukiriza mu Yesu Kristo obo obwalina ekyokulabiramu nga obwali mu buweereza omutume wa mukama Paulo naffe obutugwanidde okubaamu bw'oba okuba nti bwe tuyisibwa mu kubonaabona tetunakuwala tetuggwaamu ssuubi wabula tumanya nti tusaanyizibbwa okusanyusibwa mukama okubeera ab'ekitiibwa ng'ekikye weewaawo kubanga tumanyi nti bwe tuddizibwamu amaanyi mu ekyo kye tubalabirako n'abalala tujja bazzaamu amaanyi weewaawo bwe tuddizibwamu endasi nga tusomose n'abalala tujja kusobola okubazzaamu endasi nabo basobole okusomoka weewaawo kama yebazibwa ekyo kikulu nnyo kubanga ffenna tumanyi ntituyitiddwa lwa kitiibwa kya ssanyu na mirembe na butuukirivu mu bwakabaka bwokka wabula n'okubonaabona weewaawo okwa buli ngeri obuweereza bwa Pawulo essira bwalisa ku Kristo bwe tulaba mu lunyiriri olw'abiri mu omunaana gye tuli mu bbaluwa ye eri Abakolosaayi essuula esooka agamba nti Kristo oyo gwe tutegeeza nga tuyigiriza buli muntu magezi gonna era nga tulabula buli omu tulyoke twanjule buli muntu eri Katonda ng'atuukiridde mu Kristo nga mtume we yali ategeezezza Abakolinso mu bbaluwa ye esooka eri Abakolinso essuula ey'okubiri ebitundu bye tuli mu kusomako ku lwokusatu mu ssuula ey'okubiri bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso okuva ku nnyina olusooka okutuusa ku lwokutaano zigamba nti bwe najja gye muli abooluganda sajja gye muli na bumanyirivu mu kwogera wadde amagezi nga nnangirira ekyama kya Katonda gye muli kubanga nasalawo obutamanya kintu kyonna mumwe wabula Yesu Kristo oyo eyakomererwa bwe nali nammwe nali munafu nga ntya era nga nkankana nnyo era okuwulira kwange n'okuyigiriza tebyali mu bigambo by'amagezi ebisendasenda naye byali mu maanyi ne Mwoyo Omutukuvu okukkiriza kwammwe kuleme kuba kwa magezi g'abantu wabula kwesigame ku maanyi ga Katonda kama yebaziwe kubanga obutuufu bwakyo buli ngera we bwalinga okuva edda nedda nti ekyo kyoyanjulira eri abantu bwe bajja gye kiri era kyebagoberera kama yebazibwa n'olwekyo bwe yalina okuba nti abanjulira Yesu Kristo oyo akomereddwa ku lwabwe bamugoberere kwe baalina okunywerera bwe tubuulira abantu nti okulokoka kulimu obugagga kulimu enkulaakulana kulimu okulinnya ennyonyi ne bajja okulokoka okwewaayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo ebyo bye bajja okunoonya kubanga bye bibasuubizibbwa weewaawo si bwe guli era babajja bamanyi nti basinza Mukama gwe basinza Katonda w'oggulu n'ensi abawa viza oba abawa amayumba oba abawa essente si bwe guli naye bwe bajja eri Mukama nga bamanyi nti basinza Yesu Mukama Katonda abawadde Yesu Kristo gwe balinamu obumativu bwa buli kimu mu nsi muno gwe bagoberera weewaawo kubanga tubuulirwa entakira nti kyekinyusi ky'enjiri ekituufu ye mwe tulina okuba n'obumativu bwa buli kimu ku nsi kuno tubuulirwa entakira nga bwe tujja okulaba mu kitabo kino nti bwe bujjuvu bw'amagezi ga Katonda buno obutubuuliddwa nti yayagala amaanyi g'ensi galabe nti mu kkanisa okuyingizibwa mu busika bw'obwa Katonda mwe mwali amagezi ga Katonda ag'enjawulo nti buli mukkiriza mu mirembe gyaffe gino gye tulimu egy'ekisa okuba nti atwala ekisa kya Mukama gy'ali echo buwa obwi ne kimuyisa muri mbera na buli nsonga kyongera banji okudde eri mukama mukitegeera kubanga bw'okigatta ekyo n'okikwasagaya n'okuba nti tulina okuyita mu kubonaabonyezebwa tolaba nti kiyamba nnyo okiraba w'oluganda Pawulo kyeyava agamba era mu bbaluwa ye eri Abakolinso ey'okubiri 2 Corinthians esuula ey'okuna olunya olw'okutaano ng'agamba kubanga tetweyogerako wabula Kristo Yesu Mukama naffe tuli baddu bammwe ku lwa Yesu. Haleluya. Tekiŋŋwanidde kweyogerako bumanyirivu bwange byonna bye nsobola okubamatiza mu magezi g'obuntu ebiŋŋwanidde okuba nti mbakakasa okwagala kwa Mukama gye muli. Kye nnina okubanjulira ye Yesu Kristo. Mumanye nti bwe munaamuyaayaanira ng'ennyimba ze tutera okuyimba, nga ly'essuubi lyo, ly'essuubi lyange, ye maanyi gange, muye mwe mujja okufuna okulokolebwa mu buli nsonga ne buli mbeera. Muye mwe mujja okufuna eky'okuddamu ky'obulamu bwamu. Weewaawo. So si mu nteekateeka za Samoni oba okuwulira kwange okw'engeri zonna. Kama yebazibwe. Ebyo bye byaleetera Pawulo okusikirizibwa okutegana n'okufuba nga bw'agamba mu kitundu ekiddako mu lunyiriri olw'abirimu omwenda n'essuula ey'okubiri olunya olusooka mwagambira nti kyenva ntegana nga nfuba nga nkozesa obuyinza Katonda bw'ampa obw'amaanyi. Njagala mumanye nga bwe nfuba ennyo okubasabira mmwe n'ab'omu Laodicea era n'abo abatandabangako mu mubiri. Kama yebazibwe. Ekyamusikirizanga bwe busobozi obwamuweebwa Mukama okumanya nti mu Yesu mwe muli amaanyi, mu banne si mwe muli obuyinza wabula mu Yesu Kristo yekka. Era kuno mwe mwali okubasabiranga obutaweera nga bwe twalaba, era nga bwe yayigiriza Epafula bwe tusoma mu ssuula ey'okuna olunya olw'ekkumi n'ebbiri. Tutegeezebwa nti Epafula ow'ewammwe omuddu wa Kristo Yesu afuba bulijjo ku lwammwe okubasabira mulyoke muyimirirenga nga munywedde mu kukkiriza era nga mutegeereranga ddala mu byonna Katonda by'ayagala. Weewaawo. N'olwekyo ne Epafula bwe yalinga azze eri Pawulo naye kye kimu ekyamuyingizibwamu, era naffe kye kimu ekitugwanidde okuyingizibwamu. Kwe kuno okusaba okunyiikiridde nga bw'agezaako okukyanja, okusaba okulimu okufuba. Weewaawo. Si ng'okwo kwe tusabira nga tusabira emmere ate gye tulina mu maaso gaffe. Okusaba okulimu okuluubirira, okulimu okwewaayo, okusaba okukooya n'okukooya kwegamba no exerting a spiritual energy. Weewaawo. Tujja kudda nnyo mu kusaba kubanga sigwe mulamwa gwaffe amakya ga leero, naye ekyo teyasookeranga ddala okukola mu buweereza bwe obwalina okubatuukiriza mu Kristo. Kubanga yali amanyi bulungi nti mulimu ebivaamu, ebikivaamu. Mwe mwali okufuba. Bwe weetegereza ebbaluwa ye eri Abakolinso ey'okubiri essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'okusatu 2 Corinthians chapter 10 verse 3 agamba newankubadde nga tutambulira mubiri tetulwana ng'ab'omubiri, kubanga ebyokulwanyisa byaffe eby'olutalo si bya mubiri wabula by'amaanyi mu Katonda olw'okuwangulanga ebigo n'olw'okuwangulanga endowooza na buli kintu ekigulumivu ekyekuluntaza okusinga amagezi ga Katonda, era nga tujeemulula buli kirowoozo kigondere Kristo. Kama yebazibwe. eranga tuete setese okuwala na egwanga kubujemu bonna kama ebazwe okukwe kusaba okukola bwe kutyo ndoza mukiraba nti sikwa kusitula kusala ako kusaba siwe goli sikwa kugezaako kwegayirira weegayirize mukuba kwe era mwe mwali okufuba okubalabulanga kubanga tubuulirwa mu kitundu kino mwe tuli era nga we yafubanga okubategeeza nga we yali abagamba nti nina okulumirirwa gye muli kubanga we nvaawo mazima ddala wagenda kuba abajja okubajja ku mulamwa era obunabbi bwe buubuno bwali bukola ki butuukirira kubanga yali avuddewo kati ali Roma mukomera ne bano bayingiddewo babayigiriza ebintu bye nti mulina kukomolebwa okuba abakkiriza mulina kukola kino na kiri temulya kino temukwata ku kiri bwe mwongera okukkiriza kwammwe ku Yesu Kristo ne muba abakkirizwa eri Mukama kimanyi bulungi nti ekyo kiba kyetaaga okufubirirangamu kubanga bw'otafuba kulabulanga abo b'oweereza ate ebyo ebibalimbisizibwanga bifuna emiwaatwa okubajja ku mulamwa okubadirailinga okubalimbisa oli waba ayita mu kubonyaabonyezebwa n'amatizibwa nti bw'oba omukkiriza Katonda ow'eggulu n'ensi nnyini byonna tolina kubanga oli mwavu n'akamu omuntu tekisoboka olabika oliko ekikyamu ooluganda agamba nti kirabika essaala ze nsaba nsaba mu kyamu kirabika nina kubanga nsaba Mukama byonna abimpe era siva wano ng'ekyamagero kyange sikoze ki sikifunye okusinga okuba n'obumativu mu Yesu Kristo okusiima ekisa kye n'okwagala kwe okuzimba okwagala okw'amazima kwe tugwanidde okuzimbiramu ekkanisa ffenna ab'oluganda awamu nga tussa kimu Mwoyo Mutukuvu okumuyaayaanira okutujjuza okubeerawo kwe n'okukulemberwa kwe era tulaba nti ekigendererwa ekikulu eky'obuweereza bw'omutume Pawulo kyayanja mu nnyiriri ezitunasemba nazo okuva ku lwokubiri mu ssuula ey'okubiri okutuusa ku lwokutaano mwagamba nti ekyo nkikola mbazzeemu amaanyi era bagattibwe wamu mu kwagalana ne mutegeerera ddala obugagga bwonna obuli mu kumanya ekyama kya Katonda ye Kristo mu Kristo mwe mukekeddwa eby'obugagga byonna eby'amagezi n'okumanya ebyo mbibategeeze waleme kuvaayo n'omu ababuzaabuza kubanga wadde siri wamu nammwe mu mubiri naye mu mwoyo ndi wamu nammwe era nsanyuka okumanya nti mutambula nga bwe muteekwa okutambula mu Kristo era nti n'okukkiriza kwammwe mu Kristo kunywevu kama yebazo mulaba wakyanjulira ddala gye bali nti wadde teyali nabo mu mubiri olw'okubanga yateranga okubasabira yalinga ali nabo mu mbeera zonna ze baalingamu si bwe gubeera kubanga mu mwoyo tewali distance ebigendererwa bino tuyinza okubimenya mu bufunze ng'ekisooka kwe kubazzaamu amaanyi tetuzze tulaba wali twatandikidde ddala ekitundu kino okubazzaamu amaanyi Abakolosayi n'Abalawodisha kubanga yali abagambye nti omumala okusoma ebbaluwa eno mugiweereze n'abawa Abalawodisha ebitundu byali biriraaniganye nti bonna ng'ekkanisa bazibwemu amaanyi era bagattibwe wamu mu kwagalana ekyo ekigendererwa ekyokubiri bagattibwe wamu mu kwagalana bwe tulaba gyatandikira ebbaluwa eri Abakolinso gye tuli okusoma ku lwokusatu ensonga gye yasooka okwaŋŋaŋa gye bali kwe kuba nti baali beeyuzaayuzaamu ti nze ndi wa Pawulo nze ndi wa Peetero nze ndi wa Yesu nze ndi wa Apolo okweyuzaayuzaamu okwali kubaleetera okuba nti tebagattibwa wamu mu kwagalana ekyo kye kisookera ddala okuziyiza enkola z'Omwoyo Omutukuvu mu masekati gaffe ng'omubiri gwa Yesu Kristo kubanga tubera tubate tusachi mu moyo wewao bwe tubale tusachi mu moyo nayo tufube nnyo banange tubatu elimba bweli ambabuli babadde tukimanyi ekyo kusatu ekigendererwa kwe kwali okutegeerera ddala obugagga bwonna obuli mu kyama ng'ekyama kya Katonda ye Yesu Kristo ekyo teri kimalayo kubanga gwe mulamwa omukulu gw'ekitabo kino gwe bbaluwa eno ky'obugagga bwonna gwe twandyetaaze obw'okumanya obw'amagezi obw'obuyinza obw'ebyobugagga byonna ebirabwako n'ebitalabwa buli mwani eluya kasita namwe mukyeyogeredde na mukyegeeza n'ekigendererwa ekirala kyekyokuna waleme kubaawo n'omu ababuzaabuza wow kubanga baaliwo bazze baali bazze bamazeeko naye balemesebwe wadde bazze bamazeeko balemesebwe kyekyali ekigendererwa kye eky'obuweereza bwe gye bali kubanga ddala mu Kristo mwe mwali mukwekeddwa ebyobugagga byonna eby'amagezi n'okumanya so si mu njigiriza z'ekifilosofi ze baali babuulirwa weewaawo enjigiriza ez'ebigambo obugambo ezitali za kigambo kya Mukama ezitwagaza okumanya ebingi eby'okuwakaniramu nkitegeera omanye ensonga 5 oba 10 ezikusobozesa okuwakana obulungi kubanga oli mukkiriza Mukama ebyo byebigo ebirina okumenyebwa weewaawo obwo bwe bujeemu obulina okumalwamu amaanyi kama yebazu ekirungi kyetubuulirwa nga tumaliriza nti waaliwo obujulizi obwali bumuweereddwa obutubuulirwa mu lunyiriri olw'okutaano nti yali musanyufu olw'okumanya nti baali batambula nga bwe bateekwa okutambula mu Kristo era nti n'okukkiriza kwabwe mu Kristo kwali nywevu kama yebazu n'olwekyo yali ayagala kweyongere kunywera era essanyu gy'abalinamu gireme ate kukyuka kufuuka nnaku gye bujja wadde tumanyi bw'osoma mu bbaluwa za Kristo eri ekkanisa era waliwo abaava ku mulamwa si we gwali naye nga bwe gwali buweereza bwa Pawulo obutuukiriza mu Yesu Kristo naffe bwe butugwanidde okubeera oba tukikola eri omuntu omu oba tukikola eri abantu babiri oba basatu oba eri ekibiina kitugwanidde okuyigira ku Pawulo omutume obuweereza obutuukiriza mu Kristo Yesu tubujjumbire nga Mukama watuwa ekisa weewaawo bw'akituwa tukyeyongeramu bweyongeza bwe tukisiima tuba tukyeyongeddemu bweyongeza olwo ssebo oba nnyabo mukulu oba muto bw'oba bw'otyo mu buweereza bwo oba okomye kw'omu oba babiri oba basatu oba okomye ku kibiina ekikivaamu nti abo b'okomyeko batuukiridde mu Yesu Kristo kyekibasobozesa nabo okweyongerayo weewaawo kubanga baba bazibbwamu amaanyi baba banywevu n'entambula zaabwe Mukama ziba zeeyongera bweyongezi si bwe gwali n'eri Epafula Pawulo yali tatuukangako Kolosaayi naye Epafula yali awulidde enjiri ye yasobola okusandika ekkanisa eneye Kolosaayi naawe oyinza okuba nga tosobola okutuuka Kalamojja naye ng'omukalamojja ali wano ogwo badde nga mukwano gwo oba mukwano gwe asobodde okufuna obuweereza obwo okuva gy'oli n'agenda ab'enganda ze n'ayogera nabo mu lulimi lwabwe ne batandikwayo ekkanisa si bwe guli Suwe guri. Norechi mkama atusasile. Ngatu ongira okuyigiriziwa. Fena atusubwe sokubana uweleza. Obutu ukiriza mkristo Yesu. Uje umu kumutendi rogo. Ama yebazu. Sabe ntukwe baza nyoye mkama. Kubanga otuma ekigambo chonochi. Tukiriza edisorio ejoji. Okulabi dadalanti gosu tumide. Utu ukiriziwa. Tusa omwoyo omutukuvu ayi mkama. Tuwa amaanyi. Okubikirwa n'okwolesebwa. Atuwe ayi Katonda affe essuubi. N'okuddizibwa obuggya mu buli nsonga na buli mbeera eri okuyitibwako affe buli ssekinomu ku ffe. Era ng'ekibiina. Tuve mu bulagajjavu. Tuve mu bunafu. Tuve mu kweraliikirira ne mu kutya. Tuve mu bitaliimu. Bambazibwe ekisa kyo. Kireetwa ekigambo kyo gye tuli mu makya ga leero. Linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.